toma, toma.
Ah, aí,
fala quem?
Pera aí,
quem que ele viu?
Black Preacher, baby.
O kuchuka tu penda gari, tu penda zagi tu na ngaki chip. Urogo tumbo tu ufanye katip, kuchachuka mara tatu kiyamu.
Tumepewa sheria tuzivunje Arusha, jiji la magangsta maasla bicha. Vichwa vimejirisi kwa bike vipisi, mabisi kwa fasi. Zag life do maisha yetu bana, lifestyle tujawahi kufanana. Kila tunachofanya wanabonga nyanya nyanya. Watop shooter tunanyonga kwenye pepa, na odezo wakistuka wametepwa.
Tuna spendi, tuna tendi, yani paka awa bendi. Up to the air, tuna fly bila mbawa. Pesa inapaya, kuvuta na machana. Tumia kama kasi, tumia kama dana. Chunga kula madawa. Came a long way, don't stay every day, everywhere. Pay, look what you take, want to fight. Don't forget life, ni tight till the side. Tuna fight, tuma noti, kama atukati. Tuki celebrate, tuna chesa na budget. Leta, 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 hakuna matata. Tumesha sota, kuzeta futa. Wadio tukata, squeeze wanajileta dem.
Ukuchuka tupenda gari, tupende zagi tunangaki chip. Urogo tumbo tufanye katip, kuchachuka mara tatu kiyamu.
Penda penda situ shamwa cha pendrondo. Najua penda juchi niki mwili adiki ro. So manda gang, wanaruka dite jo. Wankuka na yo moko moko pembeni yuko fujo. Hakuna sorry ni kuzingatia mokoto. Tiongelea mahaba ni ya wali ukoko. Magole vichwa so majele John Boko. Kizungo tachezeshwa mkongoto. Yes boom shakalaka, hakuna matata. Kibaba na natambaka hito na data. Ntoto moto wezi pata fake fake. No so data time, zama mbraka no space fucka fucka.
Wakifanya za kotea, huu ni moto, pali wakuotea. Wakinona kwenye basi, tuote wanapotea. Tungo club, tumewasha fire, tumezima mita. Ndani ya dancehall, ni combo club, wamejechia makacha, okay. Ni mwendo wa mafake na makanabiz, ni mosh mosh. Kaa tupo graza la kachezi white boys. Ameliwa demu wako, tumefanya pshos. Zialitaka tuku chill na the bad boys. The venue sana, play king. Uda tikidumu.
Ukuchuka tupenda gari, tupende zagi tunangaki chip. Korogo tumbo tufanye katip, kuchachuka mara tatu kiyamu.
Wano jikuta keki nimesha wakata. Kone kiba janga nimebua pakata. Kani ganda kalimenya kakutana na ndizi. Kachumbari kaji mix na mchuzi. Koko, bina, koko, manga. Hadimi, nataka kukupanga. Hadimi, nataka kukumanga. Goro zipo vashi unaringa na nini. Siko na laki dube na kamili oni. Oh, wanashoboka. Ani, ani.
Ukisemo ni pen menye sikupendi pia. Pigo zako za kidada unoko kama rukia. Nizo ngoma mbazo pende mwako anazimikia. Wetangaze tuko baa ila kwangu ni yechu. Domo siona aya kalimao mchachu. Wezi kulipa fazila kila kitu ba. Kisa maneno ya kimbea na jomba uvunjo tao. Sivurugi akili chali kulie kaya. Nenda kacheza lipoloa mama. Komanda king utufai chali. Tashikwa paka naenda kwa snare. Mapepo na yakemea. Napewa mavesi bikra mbaja. Vunja ungo wedi ndisha kifu. Fuo kwa mdomo jikute pengo. Pija kapurwa niga
lelale chome.
Bona na igia igia
tena wakome.
Noko ni digia digia
kama jikome.
Mandani mbana pinga
wanye wasome.
Gang, gang, gang ni manda zingine sifagili. Weruka juu na kungoja jetili. Kama masai ona na pandisha mori. Punguza shori ngori mindo paka pori. Mispendwagi, mispendagi. Maniga fuje wori vex kwenye tagi. Sajijo lembu na chief daddy. Indo gang yang koroga upate zami.
Ni mastipu na tipu, mdomu weka tipu. Atutangilo mwole mandana piru kwenye mapu. Roma igibamba bote, hands up, hands up. Hands up.